Bibef tumene ila siyo ifiwe so ikafanya tukagomana. Mbwa mkali alafu nyumbani na kila umaro wakisema tutaachana.
Siyo wangu na nijena soni, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zeri rana shindwa si call me.
Bibef tumene ila siyo ifiwe so ikafanya tukagomana. Mbwa mkali alafu nyumbani na kila umaro wakisema tutaachana.
Siyo wangu na nijena soni, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zeri rana shindwa si call me.
Mita ya kati kuladi kufosi, ugali dengu sinaza ya fosi. My brother man is all good time, wanakumezea mate. Unajua mchizi baro sometime, wanapambana wakukate. Usifanyi hivyo, taniumiza moyo. Kifanya hivyo bebe, ila kona ntaunasu.
Kinacha upendo zawadi, siwaze kusukiza. Mapigo ya moyo eniko midari, oyala unaumiza.
Mdo mume univumilie, siwezi kukukana bora utulie.
Baby we ni Romeo, I'm your Juliet. Sinivuruge minilie.
Bibef tumene ila siyo ishiwe so ikafanya tukagombana. Mbwa mkali alafu nyumbani na kila umaro wakisema tutaachana.
Siyo wangu na nijena soni, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zeri rana shindwa si call me.
Bibef tumene ila siyo ishiwe so ikafanya tukagombana. Mbwa mkali alafu nyumbani na kila umaro wakisema tutaachana.
Siyo wangu na nijena soni, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zeri rana shindwa si call me.
Unapigo za kishua, metobo opua. Kiongi unavantezama kama uja nijua.
Sijeni kwe pami, ukani kata.
Yo nisha imisha wai, kuche misha mawe. Waka ni umiza nkaji kaza nsipagawe.
Baby I'm trying, I'm trying, losing my way. Siwezi jaribu kukuacha.
Kukukana bora utulie.
Baby we ni Romeo, I'm your Juliet. Usinivuruge minilie.
Bibef tumene ila siyo ishiwe so ikafanya tukagombana. Mbwa mkali alafu nyumbani na kila umaro wakisema tutaachana.
Siyo wangu na nijena soni, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zeri rana shindwa si call me.
Bibef tumene ila siyo ishiwe so ikafanya tukagombana. Mbwa mkali alafu nyumbani na kila umaro wakisema tutaachana.
Siyo wangu na nijena soni, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni.